atembele, oh my love. Baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda daladala, mimi na wewe my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila na wazo usipokuwepo nitaishije, hey. Mwenzako najua kama unanipenda umeniweka moyoni, ila na wazo usipokuwepo nitaishije, naogopa.
What kind of